Yowe tie for Ojim Renidru, Nanyami and CSC Bishop Movie Supokwajimai, the Assems from Ko Ebreini. For Bika Chani say, Assem na to me one neighbor, Yanko Fanya Miasen.
O Nyame Namin Shrau. Oh, Anupay, Anna Edon Yimu. Say, what to 2 9? So would Jibi be what a radinche? O new Shamuda. Over many penny and I would dear to me. Ye bompae. Ye da wasi da echa. Wa oti sa di aoti, e frititi, e di bedri sabri. Obe koso swa ye sa. En shiran ka wudini. Ya uye maye ye kase, ye da wasi. En niyoma obonu fosusu na uji ye fri mu. Uji ye ni yine mu, no wa ye ama na chenso. En shiran ka wudini. Tu mi omani musu yesu moja enkane ni mu. And you won't see your wah. Yanko won't see your wah. Ye foul do moon. Ye say, would you, my dear? When she shall no be beer, there would be any air quam be do sabri. Ye brewa say, ye suit him. Or he do in you. Yet ye pet ye flew in chain. And ye dear free mammon. Would din I bo a bar. Show the animal yam we are brabum. Yes, you beca, and ye show the animal yam. Our Jesus Christ to dim. Amen. 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 Sure, Sam, Ubon, so was it, Mawani and Naho. I was saying, Ni Edaho. And I dear, yes, you know. Yes, you be a facet, ye bet can't ya know at all. Nothing, dear, you want so near some way. Be a new way. Oh, come on, not to. Na dia wo wono nso wo somu ye men yeses me bia wutumi yeden e de edi agro ibinum di agboni oso odi ni nyam som beto on de wo ka na odi beto no no nyina dia fe so owi ano akofa ye ndi agro sa bible sima ye ndi agboni adibi wo ha mfa wano nka ma woni na ho na dia wo nya ni kitamu ye nyam som ye mfa ndi agro yemfan to won kokon na yewia yafa yenye ni sa won se Joseph nyankopon amwa na anko twa ne nkwa na so nti yen kan ya no ntum na dia ye wo no yen somu ye anu ne betumi aboye ye di kan hwe ya kenkan sam no e wo First Kings chapter 13 verse 1 echo. And woman, the kind.
I inform me, the kind. A tea do me and sign move back on air quaint to Yanko Ponson. A different assembly say, would you for be our cassette here better? Now, she, when Yanko Pon be free, you da.
When your mini baby
free, you da, and I'm a radio assem so bad better. Now, you're a boom, Gina. Now, you're a boom, Gina, for a butcher, no home, Rishi. Na on our radia sem so tia mutia a for a butchiano say. A for a butchia, a for a butchia. Say a radi see in ye. She
bow, may by my more to us, may come be kit to where be was at. O henna, o bony din. Nanka a henniano and yenny diao. Nadia henniani yenny diano. And no mabia ain't trying to a radi than a man. O no on bear henniano. O ken kan obo won so on bear hidden enti o man ni nyina ye so mo ne ne kokon no ma dia hinie no e dia ma dia ese no urade si mun jai asam no e firi me wo hinie ni me wo na yankopon dia hinie na ma na fi mo mu na wo ba dwini se se man hwe na ma man kofo ya nsom busuma no mu kokosum nyame a omu be jame nipa na di usi ye yankopon na di usi ye enti hwe sa papa na odi wasi no ne dinna samso wanya ne sa ento sisi sonso mia a omuko ya abosum ne oma woso eye nyankopon ya eye ne ya nti osuma odifo yi sa onko wo bra sa ohini eye ne nyankomade wo no nti no okoye nti mpacho afi kai mame
se erade sie nie
anti oduru ano no ka se de urade sie aha
hwe wo be wo ama david fie a ne din di Uzziah
be wo ama david fie a ne din di Uzziah
mhm na wo so na wo de sronsron mia asofo a wo hye wo so aduhwam bebo afode ye
mhm ye be wo obi papa bi aba na sani pano obe jina ma urade nti sa foribuchia no eso na wona ya yesonsromia aye won obunsama sofo no ye be si omo so
na washe nipa no mpe woso
mhm
na oma nsenchireni da na oma nsenchireni da dara no
aha o ka asem no no pese omo mu urade ma omo hu se ono na ekasa nti oma bibi siye aha
ye ni nsenchireni se urade na aka hwe aforobochia no bebubu
nanso
a ewo mu nso ahwiegu na ohene ti onyankopon nipa no asema otiamu ti a aforobochia ewo beto no yeroboam tene ne nsa free aforobochia no so ka se monche no
mo ohene ne chese ya be ka asem a etia no ono ye na de wo firi baabi se nyankopon ne san nyankopon ne ne pega wo gina baabi a wo gina ena wo mhwehwe na sam na wo ndi na chi na okoya de foforo e de ama nipa nyina afom san nyankopon no wonim na ni bra bria wo soma ya aka wo nyina ho enya ahensem se monche no enti otene ne nsa se monche no mpacho otu asoma ye
na ne nsa otene no ne so no sene sene chirebin
aha
na wantumi antwe amen ne ho
afi ne sana watene se yanche no antumi ansa ama ne ho aka ho se ya ontumi mfanto ho aha
na aforebochia no bubui
se de nyame asem kai na
nso no firi aforebochia no sugui
aha
se de nsenchene a onyankopon nipa no dem awurade asem kai no tie no ana ohene sre onyankopon nipa no se afei pa urade wo onyankopon chew na sre mame
ohun yehusani a nyankopon ni tumiti watin nsase yanchi odifo no afei ni nsane ntumi nto ho nti afei ohun se odifo no o onyankopon nti okache nsa on sre ni nyankopon ma no na ne nsane ntumi nya den emra ne ho sane nyankopon ti ye ye bibia ye nhwe ye o nyankopon na ye boni din no onye ketua o se nani bre ana nani abre enyo ma bia o ka ase didi agro ne danu duru ho ana ebetiatiam onso se emra ne danu ba nipa betumri ka kwa ha na wasan gidigidi no kuni se no wasan gidigidi no kuni se o se adentia efisa urati na waye ne boni ya tina se ye ni wo nyankopon so ena ye ye die tia na semda o se nyoma wo ye besisi no besi because ya jabone etie rade enti akwa isu nsai e ka ho because ade a wo ye ne nye erade suma se de be ya woni be da ho a wo se monche no wo ti ase ye why na suma odifo no ye nti nyankopon na ye nti odifo no afi na woni aba ho so sa ompa ni nyankopon che na won sane nye de Simra to us, man.
Na onyankopon nipa no pa awurade chew na ohene nsa no sane ba ne ho na eye se kane no
afi wo pa chew nti awurade ma ne hu se ono na aye sa nti ne nsa ne ye den esan e bai nti afi ohene se sei
na ohene ka kire onyankopon nipa no se woni me nkofie na kwajojo wo ho na me nchew ade na onyankopon nipa no ka kire ohene no se wo de wo fie fa be ma mempo a mene wo renko na mere nni aduane nso mere nnom nsuo ehai efiri se wo de awurade asem hye me se nni aduane na nnom nsuo wo ho na nsane mfa okwan a wo nam so koy no nso
nyame nhyira on ya no na ne yeka ho asem ni o wa hu bibia ye nwa Ready himself or no, become one child into BBC, and to us all quite one could did. Fiona one could do so. A quiet of fast coin. Fiona once I am for so, only Uncle Ponte Massama. And to a hina can be some young co, could you join home, Messa Chawadia, or no waiting at Chawadia, and Uncle. Oh, no, your wine. Catch any, sir, or hina menko. Menko, simple. A quay can yaga can be binti a wonko a day. San out you. Umra, I can't send me a yen, Nijia show, the mupia ya wadamfo. Obi, Nikunu can say, ah, why are the amana I be fake? And Rammy, which shimino, when ye miamma, and Nessan ya mea pegama jabber be a ya, oh, stop me be a mano, and ye be. Adiachi ya, O co fura, Mikunu still be beast to my fura no. Omudin kumu yo dana no se mentra ho ma wo onje stone mi ko fa mi nua ba ma na ba je odini nua ba e ma ni nua ni be pam ni frawale na se e mo no net stone no enka wan ko kasa se mu anche ma me ya anka wote ni stone enka sa bebre ya kasa dudu ye din koma ma ne broso kasa hu hia na ye ka Joseph, eh, Masuda, ya, na say, hey, Omsen, you overturn someone about me, you be cool. But a ruddy bear more woman kununu, or Brian Samba moon. Eh, be a can, yes, I ruddy your cassa no cassa. And yana noa, and cut your firm will be brain, you can be a massa. Nancy Costruba from Radibashi Din moon. And to Miss Row, Jai Cassan, eh, too much. Maybe a betty beer. I was so cocker, a day. Nipa no kura hye da ba wo nchan ebisa wasam a enya no unnim na dwene ode bae unnim na dwene a ode bae fitisa bredi kokan wono tum kakra abrantie ya no okobie ye fiso difu akokra bi wo ho wanya kwan ankoye sa adwuma we na wo wa beye ne makobɔ na mane no omuti se ewurade simu oni di mu onno omu kani nyina akye papa na ose sa yesi mo mfa kwan ofa so ba yeso nti wa fa kwan fofo so sa nti ofa kwan ba yeso na omu akyere no na no na ma ni nyaase udifonse mo hyehye ma furu mu ma me omu hyehye no watena so otena so afide na obisa kwan ofa so na odina furu mu na fa sa kwan so ye brenti na me twitwa so okotu so odifonse ti wo Osu ni nyame ni pa ba ha ba ye adwuma no osime no no. Ibacho kan 18 ni mamhwe senye ho a me kan ba fufu.
Du ngwatwe no na oka chere no se. Okay, be 16. Na o se mintumi ne wo nsane na mene wo nko. Nso mere nidi na mere nnum wo nsuo ehayi na wonam awurade asem so se mi se. Inni ho aduane.
Eh, o se odifo no asem na make an. Ba bi odifo ekoye no no. 18 no sha e dey.
Na o ka kire no se menso me ye odifo se wo.
So an. Ono kasa wie ye no. Na nipa ne pe ne se ye no. Wo bua pa ko ene ne kokasa. Mhm.
Na obofuo bi nam awurade asem so aka kire me se. Kosane no na one wo mra ofie.
Oho. Hana make us a young kita dear woman, you. Dear Yawano, yen so mu ye. Woo woo ni moho. A radino wakasa. Dainty will be catcher or set on Namobo for be so I be catcher, me say. Me mess sign. Only the dainty also to Mikasa. Kita would ye. Yankupon say, many di. Only soon to me, catcher, I will say. Buff will be. Nam nyam kopo ansam so se me mesan o anka urade na na pesa wo kodidi abaka jose me anam kan ko obi ntumi me kama wo mfa tie babia wo awuti mbiati hwawo ni nyankopon temie de nyankopon ka kire wo no fa ye no ema obi anye den ena da mo bi nka bibia antwe wo mfiri ade a wo hu se urade pesa sa ade wei ena wo ye ema obi ntwe wo mfiri hu kita dia wo wo mu Was say obofuo bi na mo radia samso aye den
aka kire no se kwasane no na one wo mra wofie na omedi omedi aduane na onum nsuo nanso atro na odi kire no
wati wa ha o se enso atro na na sa odi fo panyine no edidi akire no enye no kure eti de nipa ne ka no ebe de no hu se no kra na enye no kure de mema wotumi aye ne se de wuwuti ye no fa de wuwuti ye no fa enye obi de e na obefa emre bi obi wa bo mpa ye wonu anka se wa hu niku e na obi a ofa ne se owo suru bi e ka kire ne se wo me hu se me yire no eti nipa no wa ye confuse wa ye bombo e no na oba e eja mi saso ye fra me ma sema say ni say na me hu but say ni say na nipa smesi nso aka kire me ana me bi san say what kind first Kings 13 da wonim de see ye so nso odi fo no ni mo no anka sam but okwaji odi fo panyi ni de ye enti bible kura ka to aso say eye atro no di che no enti dia wo wo hu ye no say wonim abra bom say nioma ya fa odi ye em fa nipa kro ni de enti otie ye ofa ono no dia wo hu no yakopon so be enti abrantie etie papa nasem no pacho to aso mame
ena one no sane na okodidi ni fie na onum nsuo
enti eho ni ho na ansa no odifo no sa tiam aka che nsa wo odifo oti yakopon asem so tia wo na ma ani tie tia no wan so ni mudie mu yie I was saying, so dear, kita ye mu ye. Dear Yankupo, I can show fire no. Men funny pubby dear. Nipa a ye and hadassam. Ye can ye wa can't wasso. Was an answer not a ye a tro. But then one say nipana some near tro and I say no crap. The also yan is a old foul dear old tea. And then a bit to me a boa. We would see any panny dear. I'm one or tea more while Casachino.
Na wote pono no ho no Awurade asem ba odifo a okosane no bae no nchen na otia mu kire onyankopon nipa a ofri Yuda bae no se se Awurade sie nie enam se wate Awurade anuma sem ho atua na wani Awurade mransem na wani mransem a Awurade onyankopon hye wonu so no na wosane na wasane abedidi na wanom nsuo fa ko a okakire wo se nidi na nom nsuo no nti wo funu renko wajanom damu
oho che so nko duru aye dan a obewu okwan so otu aso kan 26 wo se eye fe aboa jata ebe kunu ana ogyina no ho wa hwene na ogyina no se afurumu no teso no no, no, ne jata no ejina ho adenti ha otie obi ano asem de awurade pese oyɛ no wanyɛ ne sa esansa ɔka bibi mani pati mani patu anamo ebe daada no e ma de a eni set no no etu bibia ekɔsu bia ma woni na ho tie dia yakopon ne woka entie dia nipa ka nipa na nkasa na enim no ho wa ben wo ka bibi wo no ani nim dia wo ye she so ye she Genesis chapter 3 wa
Genesis chapter 3 verse 1 itifia sem no say onipa asehwe verse 1 no say na owo ye enitie chini wi nwe mu adoma a irade yakopon ye wo nyina
unsa hanzo so no na obi ba be wi ade ati se de akwa we ewi abrantie no e ma ohwire ne nkwa wo kan wi o kan a ohwire ne nkwa aha so sa na ohwhwe de nani ate time bi abon samu pa wa ka so be fa jimi 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 fo ba obe bubu agusu nti bu hu woni be da ho o mfa sa fo o de se ne se bon sam ko no na asa wowo o ko no aha
na obisa oba no se nti onyakopon aka atwe mo ampara se mu ni chom ha nua nyina bi
wati the question will be sa aha
verse 2 na oba no bua owo ni se chom ha nua ba no ye di bi nanso dua a ɛsi tro no mfimfini no aba deɛ onyankopɔn aka sɛ munni bi nso momfa mo nsa nka na moenwu
so wɔde nyansa ɛbisa ɔba no asɛm ɛwɔ sɛ ka ɔba no yɛ dɛn ɔyɛ din na onim adwene a satan de ba trom kama sei ɛna momanya na mogyegye mo ho ɛna mframa ɛfa mo ho ɛna ayɔnkofa da mo ne nyankopɔn ntam ɛwɔ sɛ mo nso moyɛ asoɔden na mohyere adeɛ a mowɔ na ɔsoma satan ɔno so de nyansa ɛkɔɛ ɛkɔɛ no ɔbisa kohyin deɛ wɔbɛn wa wobisabisa nsa mo ɔni na ho onimdeɛ nti a wobisa w'asɛm onimdeɛ nti a ɔkeka saa nsɛm no asɛm bi a ɔka wo no ɔka wie a ɔtwe ne ho a na wasere ɔsɛ wɔkɔ soro bɔ fam mɛyi no afiri baabi a ɔwɔ no hwɛ ansa na yɛbɛto ase no obi ne n'adamfo na n'adamfo no ne kunu wɔ bi nti ɔhwɛ no paa baako no ɛnkɔ yie ɔtumi yɛ adwene sɛ ɛneɛ saa deɛ a ɔwɔ sɛ wɔyɛ ho biribi nti obisa n'adamfo no sɛ na wopɛ asae ne yɛde ma wanhu nyansa ɔka sika yɛde ma no ɔsɛ na ayɛ dɛn na ɛso mede me aka mempini o wɔboa sɛ ɔno yɛma ne 100 a n'adamfo no kaa sɛ yɛma ne 200 a na 300 ɔse daabi sika wɔ yɛ nsome me aka mempene n'adamfo no so anhu nyansa ɛnti ɔno wofiti aseɛ ka kyerɛ ne kuro sɛ sika no a wode ma me no woansesa no a mempene ɔne bɛma ne pere so pere so bɛma no bɛyɛ dɛn nyansa ne wotirim nti sika no a yɛde ma wɔbi ka no wonim sɛ nyame na aboa wo na obia no na ɔde bɛka kyerɛ ɔ sɛ daabi ma nkyɛ ɔyɛyɛ apake ne nneɔma kɔe bɛma no so nim ade korɔ because deɛ ɔno yɛ no onim sɛ ɛfɛ ɛnti wantoa so ankɔ ɔkɔkyɛre aa ne kunu mma da ɔ se ma mensan kɔhwɛ o ei na se sɛ deɛ meifam ɔkɔɔ yɛ obi sa sɛ ne kunu ɔyɛ se ɔkɔ adwuma ne yere na wɔ ei ne yɛm de ne hyew wɔnkɔbɔ kɔkɔɔkɔ a n'adamfo no a ɔse ɛnkɔ ɔntena ho no ɔno na apie no ɔse hei sika no nso no na wɔbɛtena wɔ se saa ɔkunuba ho ɛna sɛ wona wompa a medeɛ maba bɛhyɛ hɔ soahu woho ko a ɔde nafa so wadaadaa no apam no afiri hɔ aba abɛhyɛ wo te sɛ deɛ ɔboa berɛ a ne saa deɛ abɛware bosɛm ai wɔwɔ bisaa no ɔyi a no a ɔkaeɛ no a ɔka kyerɛ ne sɛ ɛnyɛ nokorɛ ɔboa onim sɛ mudi dua no a ɛnyɛ wuo na mobɛwuo mani bɛte a yɛte sɛ wɔ no nanso hunu sɛ nnipa yɛwɔ hɔ a ɛyɛ kristofoɔ yi bible sɛ wobɔ ahohwie a deɛ ɔbɔ ahohwie no ɔyɛ tease awuo ɛnti yɛwɔ mu ahodoɔ na wonim saa sɛ ɛwu a wowu na wone nyankopɔn ayɔnkofa asɛe ho asɛm na wɔka amfa ne saa ɛnti ɔyɛ sɛ saa na nnipa te o saa na nnipa te ɛnti na sɛ wokɔfa abaayɛ aba wɔ nkyɛn a wowɔ baa no mɔani no ho ɔbɛka sɛ woka sɛ mede magyi mi mede menya nnipa memɛsɛvo me so meyɛ ɔba te sɛ wo a ɔne bɛba ho so no na me ne wotwe kora ɔmmɛyɛ saa ɛnhwɛ wo sɛ ɔno wobɛsom adɛn ɔno nso yɛ ɔba wobɛfa kɔ yɛ wobɛ so deɛ yɛboa no na ɔne ne madam kunu nyimyɛ no n'adamfo se asɛm wɔadiɛ ɛnyɛ bɛma no ka sɛ ɔbɛwa no koraa mɛmpene ɔse mɛpene papa obi ɛpɛ nano aduane ma w'ani na hɔ baabi a wowɔ a wotie me biaa hu nyansa mɔani na hɔ ɛni nnoɔma bi akyi nnipa no bɔ kasakasakasa mɛmfi no wonnim sɛ ɛyɛ nokora anaasɛ nyɛ nokorɛ hwɛ sɛ obi di nyankopɔn di kasa so ɔse ne yɛ atorɔ afei ayi wɔwɔ so so ka kyerɛ ɔbaa no sɛ ɛyɛ ntorɔ nyankopɔn a wɔdi ntorɔ adeɛ baako a nyankopɔn tumi nyɛ no no ɛtorofoɔ agya ne satan ɔno na ɔkɔka afa wɔwɔ no mu no akyerɛ ɔbaa no sɛ asɛm no nyɛ nokorɛ ɔno sɛ ɛyɛ ne dɛ sɛ ɔbɛpagya ɛno nti na obi wɔ ɔte asɔredɛm ɔyɛ bɔne paa ɔ so ɔsesa so ɔsesa a yɛde ne bɛkɔ fam opepose no adani bedru be hu ba bia wo wotie me bia dokoso na ye dia wo ye no nensa kira wadwene nka no kura ma ye mfa ontena se emfiru di bia ho nensa kira wadwene na dani duru so ana be hu okote di ye o ma ni kuru ni bi ni kuru so anka sa ei adie wei yakopon aka sa fa ho o mi kuru de ba bia wo bia nya mi nhira no o ma ho kwai sa o oh, my God, sad. What did he? I feel bad, said young coupon, a chew muscle. Now, okay, can't summer to a Muslim. Hey, Obana, there'll be some Obana or bands who are walk. Oh, Mobia, my one in Hawaii. No, before ma, this will be via. Now, come. Na wasai onu kwa ne ba ese be nya kwa na ye nya no mo so enti ni pa ne ben wa hwe de odi ba ye na twon ho na hwe wa na mo tutu ye odi fo ye ma odi fo kitu e wu ye wo bra ne time nso ye wo wo ye ye e ma oba ne jini sampa o mu su be ye boss enti o mu di ye na de to aso no ye pam wo mu firi tru no mo so person na ne yepe enti ono so se ene ahakura no won tina habi ani ti hweniye tena mi kase ma ye ni na ho bon sam obobom ti se jata onye jata o ti se jata o hwehwe dia obenya ne ye obia di obenya no ani ti ma ye ni na ho ye kan ya no tumu a na de ekura ye nso ya somu ye ma ye mfa dia gro ma ye mfa ma obi a man ma wo bi ho kwan abrantie ma wo di fo no kwan ma mi susu ma wo wo no kwan e ma de o mu wo no e hwire wo mu de na nko onim se obedi wa duru ho de o wo e hwire no enti de a e ko su bia no o ni na ho e ma kwan wo bibibia ho onyankopon oti ase de o wo ma no ma ni mrem enti e nyo ma bia emfra na nkasa bebre ka wanu tum fiti sabri ebi awo di nkomo a enyo ma bi nkose de wose ko bon sam wan kasa won ti o oti anu okuti a kawanu tu na shede nyankopon pese wo ye na ye enu ne be siwiye enu na di enshira e chenso e be ba so kate woni na ye mompa se enkomodie bi se nioma bi ama wafu marade a ose ye kaye boni che na ye no kwamfo ni tin ni so de ye boni be che na wate ye ho afidi ntum ene rade nkasa ne rade nkasa ma oni na ho moni na ho e ma wo ho kwan ni pande kasa ne ba emua no o hwehwe bibi wo abrabom na wonnim dia nyankopon oyɛ no opɛ o secret na wonim ɛma ne kwan so bebie wa no aka bibi ɛde akyerɛ obi a ɔbɛn wo ɛnyɛ obi a na bɛn wo a ɛyɛ ne yesu odifo panyini bɛn odifo ketwa no nanso na nyɛ adwen pa so ɛmpo ɔde nyankopon di ɛne kasae na bible ma yɛhu sɛ na ɛyɛ atro and you might be a cost to be a mawani now. Nikita, dear woman, ye. Come on, you too. A bread is our come on, you too. And Cassa, when you may be. And you might be cost so are when you are Jeho, come on, you too. And rather than quiet to be a quine ye, come on, you too. Eh, there, Bepi and Nipanehu. Nipan Behun, Nepi. Na urade ani monyam no ayekese na afini pa ka bibi echiye urade enya wo na obeka abodede na obonefo anya kwan na ohwehwe kwan bi a odi be fa so achi wa firi ba bi pa wo so ji ka wanu tu ne kita dia wo mu yi kita dia wo mu yi bi owa sani obesi akasa no ma bi obeka no wani anna ho a na o shire ade papa wani wani na ho fisao bunsa shishe una wasewu wani na ho fisao bunsa o shishe una wasewu odie ni tai enia kayo enkongo sana odi ndi opeso odi ba no Aho beba uso ni namo efise obonsa eshishe ona awase kamishamu enu ntime makwan owo de ntwanamu koye nipa ni nyankoponte odi fo panyini de ntwanamu koye odi fo ketuano ni onyankoponte nti emma emuaye ai bai na anye papa de ekosu bia no kita de awomuye na kawano tu to wanu mu enareka men kasa bibri ene urade kasa ni urade kasa ni urade kasa ni urade kasa ene oma bia obone fo yeye ama wafu mu urade a Osi e kan ye boni chire na.
Yes.
Oye no kwarfo. Anything ni ni. So odi ye boni be che. Na wati e ho afi di antire. Ani ti ani Awurade nkasa. E wo don yi mu. Ani Awurade nkasa. Ni Awurade nkasa.
Want to
promise. Ka bi bi chire. Ani o ma bia. Ya ka chire o. Ya tutu agu aso. Ama wo afi di ase. Adwini bia wo dwini. Ani sa wo dwini sa. Ani o ma bia wo ye. And he said, yes, sir. You are here. She said, Papa, the chicken. Kita, who ye? So, who then, then, I'm going to go to the house. Sa ohunu sa atia na yensu ye bompa ye wo yesu dim sa buaye
yes
na ye tia wo na obo no for asuma wo enko ba ne tia wo wo na anka masa enko di fo kito ne tia panyi na anka masa ye ya to ma ye ntumi tia de obeto jo anem obese ni nyankopon tem ye ntumi tia no koso na kan ye ho she ye ndi yesu christo di amen
amen
ye be bompa ye
Yes.
And yet, the amount of cost, and yet, the amount of buffer. And that's when you bring now a bonfire. When you better ho.
Oh yes.
Obe bo much ne da. Said Jesus Christ bo Satan onam petro mu ba no obo ne twene.
Yes.
Won kasa nya petro no so e yi won sama. Wa wura ni mu.
Yes.
O be kasa.
Yes.
Enti shan koma wudi. Hwane o ma wo ye. Ba bia wo nam bia.
Yes.
Ani o ma bia ko ofo bi ka.
Yes.
Ne jina. E ma kwai. E ma kwai.
We shall be wise, O God. Wisdom, O God. Wisdom for this journey. Wisdom, O God, your wisdom, O God, to be wise. Repent of Elabab, Rapada Valabab, Ifala of Shalabab. Yep, Pede Vela 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 Rakode balaba, rapende setelebe, repende belebelebe. Now we shall be wise, O God. We receive wisdom from you, O God. Repende vers, rakode balaba, rapada vaya, repende belebe. In the name of Jesus.
Me mao example. On say time wa, Jesus Christo ye fasting a come dinner. Say time, wa mfu di anu na metu wa preocupe se yo.
That's right.
What's the woo? Osu e Yakopon ba. E bo na da ho no. Mane nan pan no ni enfia. Oh ko o de na fa so.
Yeah.
O pese on dane bo ne pan no, o dane ye ya na wa ma so. San se e kom ti.
Jesus.
E ti bi bia obi ki ka ba. E no ma bia e muni muni ba. E nya se wo be ka se me pese me ma ne hu se me Christo ni. Eh? Pese ma ne se me Christo ni. Pese ma ne se me ede.
Yes.
Me ede.
Yes.
It's making me a sad man. Did you want him? Man, did you want him? I want you, my beer. A year, a dear. A bonnet for tired tree. Eddie Barber Browse. Eddie Badia, the Pekita. Gina Pinty and Fino.
Yes.
Eh, was who want to mean Danny Brother? I mean to mean Danny Brother.
That's right.
That's
right.
Enti adie bia
bia
obi ye
yes
se de be ya wo be fo
Jesus
enti na wo so to won enti sa nipa we enti ugidi se obetumi abo eno o kasa o mba sasa na wo janu eh onti mi mo we mu anu
wisdom
e wo kwan a say time fast
yes
e de be pe kwan
yes
e say ade enti bi bia akoso o ah asaya de
yes
ade abedru ne ma woni mre na bom paye se urade nyu firi ho ama wontumi ngina ama wontintim ade pa na wanya e ya de papa o e ya de papa so mu ye pa
ye pede vele pede vele ra pala bala ba atela bala ba ra pala bala bala ba yes lord thou art our help lord ra pede vele bala ba re pada bala ba re pede vele bala ba ra plant our feet, Lord, in wisdom, in righteousness, Lord, help us, Lord, help us, Lord, redeem us, redeem us, Lord, from any depravity, from any depravity. Whatever has corrupted us, Lord, we pray for your redemption in the name of Jesus. Rapele, 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 rap rappelle rebelle velebe rappala vala vala ba rappelle rebelle ba rappala vala vala ba rappelle vala vala ba rappelle vala 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 ba rappelle vala 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 ba rappelle rebelle velebe rappala vala vala ba rappelle vala vala ba rappelle vala vala ba rappelle vala vala ba rappala vala vala ba rebelle vebre recola ba rebala ba
in the name of Jesus.
Topic ni bi ni.
My God.
Mo fi ya ware ho ya de ba.
Oh yes.
E na be ma bi ya woni ni sisi a yes me be ye ho ade.
My God.
Enya na nko ho me ye wa ifra ka.
Da ba show development.
Wo firi ho ana him. O ka kai.
Hmm.
Ni ba kro no so so. Ai. Nya fi we mi ni anware. Ne de na we de ni chaye ye se ye be no wa ifro.
Jesus.
O komu fi ye ni pa bi ho.
Baba shala brebe bo setele.
Yedin adekro na ye o da e be pia mo bi ehun.
Yes, right.
Eh? Ye no bi ko kan se o ka che na fu chale e kon ye bi mi ko. Gba ko e ye ni ya. O ko yo se what are the type you say bi na ye mi fo? Bi ko e program bi fo mo nse nko. O je on ko so. O di ko ye na duro. E no de bre no. O sha ya na o bo dam. Abroche na maso. Kan wa no tum. Kan wa no tum. Kan wa no tum. Bibia mu yedin na koswa bompae epia epie.
Preach, preach.
Ma woni mre na bompae. Se ruade muwa. Kasani dos. Kasani dos. Ruade nya wado. Onya wado. Onya wado.
Yes Lord. To bridle our tongues. To bridle our tongues Lord. Rapede valaba. Rapada valaba. Rapede valaba. Help us Lord. Repada vashalaba. To guard our tongue Lord. To guard our tongue Lord. Rapede valaba. Rapada vrababaya valaba. Rapede valaba. Rapala valaba. That our tongues, O God, will be guarded in the name of Jesus. Our tongues, O God, will be guarded in the name of Jesus. Help us, Lord. Help me, Lord. Bridle my tongue. Bridle my tongue. Bridle my tongue. La belle vraie, 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 la belle vraie
Yes, Lord. That you come through for us, Lord. That you come through for us, Lord. Open marital doors. Open marital doors. Open marital doors. Divine connections. Divine connections. Job opportunities, Lord. Job opportunities. Rapada Malaba, that the Lord shall attend to our prayer, that the Lord shall hear our prayer. Any hardship, any door that is locked, that the Lord shall open. Rapadamaya, Rapalavalaba, Repedevalaba, Rapalavaya Balaba, Rapalavalaba, Yapalavalaba, above.
In the name of Jesus.
Yabompae.
Yes.
Yamitunfo, Onchema.
Yes, 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 yes.
Onchema.
Yes.
Onchaware.
Oh, yes.
That the Lord shall bless us with the fruit of the womb in the name of Jesus, with children in the name of Jesus. That the Lord shall bless us with marriages, marital blessings of God, marital blessings of God, that there shall be matrimonies in the name of Jesus. There shall be many wedlocks. There shall be many marriages.
Unexpressed desires are in your hands, Lord. Unexpressed desires are in your hands, Lord. The things of God that we think of, the things of God that eat us up. Weaknesses of God are in your hands, that you bring redemption, that you hasten redemption, that you shall quicken redemption, that you shall quicken liberty. Whom the Son of Man shall set free is free indeed. Whom the Son of Man shall set free is free indeed. We lift up, Lord, our weaknesses, Lord. That you will grant perfection, that you will grant perfection.
Rapalabalaba,
time nti na na meke kan yoma ne bomu ya bom pa ye ye nim ye nyankopon a ye che
we know
ya sa oba na okoso yesu tutu ata de mu eh mo je tu ni sa amfie du mienu na so so ata de ni mu a ne ho to
eh
baby a wo a wetie mi
there is nothing to hide
e se nyoma bi a e koso a won ti ase e ready to me me pongura
Jesus name
na ya se to me pongura
Jesus name
na ya se to me pongura
right now
na ya se to me pongura
right now
yes um nyame o
yes
the 2 minute ye adwuma se petro twom say
oh
na bubu afo so na ni frafo anyi ti and na bra ye bompai
yes now
baby biara obi tie
ye oh right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes. Yes.
Yes.
Yes. Yes. Yes. Yes.
Yes.
Yes.
Yes.
Yes. Lord.
Yes.
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 Yes. Yes.
Yes.
Yes.
Yes.
Yes.
Yes. Yes.
Yes,
so what has all baby?
Yes.
Or what teach? Yet did you do any too?
Yes.
Yes, to him. At the crony D. Yadimano.
Jesus.
And Mouse Suda. I was a cobby, I too. On one cousin Tom.
Yes.
Yes, to him.
Yes.
Yes, to him.
Right now.
And then what did you hear? Yare. And him was here. A woo. Yadimano. Yes, to him.
Now.
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 Wouldn't
yes.
One at the water. Be bien ni wa, yet dem out. Yet I hear you matu. And no my beer was saying, Saka, me and Sanka were yesterday. And my be bien yet.
Yes.
And we see a beer moon no me. And that be a break you.
Jesus' name.
And you can say, do what you.
Yes.
A bet titty woe.
Yes.
A bet how cross woe.
Yes.
Yeah, breaking no me.
Jesus name.
Yeah, breaking no me.
Jesus name.
Yeah, breaking no me.
Right now.
Say me via shadow.
Talala baba.
Say we see how they will say.
Yeah,
jump.
Shala baba.
When you are ready, now you are kufay.
Ah.
Now we see the need.
Yes.
Na no more some
yes. Yes.
To me, womb. It to me, yeah, bibia. And it was said. Dear, a dear, we see how so. I will see how the dear kukurashia say abe di sabre. I will see how na tete. Now we yom shishu. Ayabusi adie na eti say
and
na yetu chamo
yes lord
and na yetu chamo yesu and fan show say my busi adie me dim fie say a e wo say me hu say ye chamo yesu
Jesus name
yare da mama so yare da papa so wo nana so wo busi afo yetu cham
Jesus
and he said to
yes
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 yes to him
yes
yes to him
yes
yes to him
yes
yes to him
right now
and him was said that wo busi
afo
ye cham
Jesus
and he said bam and he said bam
yes
Enisabel.
Yes.
Enisabel.
Yes.
Enisabel.
Yes.
Ready more.
Ma ko da ba da.
On page out.
Yes.
Adie bia. Eyo omo dwene.
Ah.
So omo ayo.
Ah.
Ye chemo Yesu.
In the name of Jesus.
Ye chemo Yesu.
In the name of Jesus.
Ye chemo Yesu.
In the name of Jesus.
Omo do mani behu.
Aha.
Ye nyakopon to me.
Yeah.
Omo ndu ba bi opeso ndu da.
Enye
chuma.
In the name of Jesus.
Eradin santoso. Eradin santoso.
In the name of Jesus.
Eradin santoso.
In the name of Jesus.
Ni shira nyaka so oso.
Ni
jia nyaka so oso. Na kwambi nyaka so
oso.
Na kwambi nyaka so oso. Adie bia wo hwehwe. Onye ma.
Yes.
Yesu dim.
Yes.
Onye.
Yes.
Yesu dim.
Yes.
Onye.
Yes.
Onye.
Yes.
Onye.
Yes.
Onye.
Yes.
Onye.
Yes.
Yesu Kristo dim.
Akada.
Bia wo bia. Ka wa kuma tu ye. O nyankopon. Your tummy and the in there be pin and yona. Now go for one for you. Baby, I will be a
yo, it's here for dear Mary Maho Kayan, dear Bidry. Now, in sure, Bibri, so yamre, it's here, Yamia Sema, if we bishop may be so poqua to mine. I order a sapphire friend who able God Believers Assembly. I owe on crying a blue, my farmer will call by. So person won't Bishop Kasa. Who bet me any on WhatsApp call so? I was sound number is so 0243 983364. 0243 983364. Now just send in so for a free day no toha, nitsi nyamiasin kwa, or de befana kwa so a brain. Nyamin shrouds out here.